najimsafi.com.
Yeah.
Malu!
It ain't over to suffer, baby.
Bad man.
Usione tattoo, nimeficha makovu. Mtani nishapiga dili mbovu kwa miguu. Toka maisha mabovu, niko na tanga tanga sina jobu, yeah. Usione nipo kimya, mimi ni mtu mbaya. Tanambia nini maisha haya? Usini judge, vita vingi mepitia, siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati ninasaka dona.
Watoto sita wana baby mamas. Alafu watoto wote low key no drama. Nataka kunipa mtoto saba fanya kuinama. Unipe sarakasi nyingi kama baby drama. Mimi da kubwa kweli soko. Mini levels international sipimie loko. Sina team kama team basi miki ngoko. Nilichofanya kuipa nguvu tu gengi ya korosho. Na sijawahi kuwa tajiri so siwezi hata kufirisika. Ukishindana na maskini babo taibika. Na wa watoto Gen Z wameumbika. Kauli yao mbiu weka pesa kwanza money. So cash shoes, everything around me. Cream with the money, yeah. Dollar dollar bills, yo. Sinona tight face, ain't go funny. Na ukimtaka kwa stage, weka 10 million.
Usini judge, vita vingi mepitia, siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati ninasaka dona. Mi usini judge, usini judge, usini judge,
usini
judge, usini judge, mi usini judge.
Malu,
usini judge, usini judge, usini judge,
ne wako Dubai na pay visit, wa unu wana pay visa. Tafuta pesa wanu nyamo kwa munu na stay visa. Zingatia lichotoa, zingatia na choingiza. Yani mtoto fani twiga ni utasema Zaylisa. Mgini nisha jua fake relation. Kwangwa zinatija sozi deti demu mkala mbea miliki ata nida. Mina jua na chofanya vositaji nisifiwe. Kwa tukigoma ujiji sabuni nijiwe lego. Nasichezi homo ni kutunzwa. Bali na chofanya ni utamaduni kutunza. Squeezy situmiki ni kondani na jitunza. Na uopepo suabari lo tukomwaza kwa tunza. Na mtabadili kambria mana bongwa mnachagua. Tamcheza piche za uche na tafta pesa za nguo. Yani mishe mishe kikwete watu wanacheza segere. Na ukicheti huko mtani wono kumbupu njege.
Usini judge, vita vingi mepitia, siamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia kati ninasaka dona. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge. Mi usini judge.
Mix Weezer.